waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
warbixin cusub ayaa daaha ka qaaday in halkii qoys ee ka mid ah shantii qoys ee Australia ahba uu ku dhiban yahay bixinta biilasha korontada, iyadoo oo dadka guryaha kareysta ay yihiin kuwa ugu daran ee ay dhibaatadu cusleysay. Warbixintan oo ay soo saartay hay-adda Energy Consumers Victoria ayaa muujisay in qoysaska ay arrintani sida daran u saameysay ayan helin ama ogeynba jiritaanka barnaamijyada kaalmo ee ay bixiyaan shirkadaha korontada ama dawladdu, kuwaas oo loogu talagalay in lagu yareeyo culayska kharashaadka tamarta. Dawladda federaalka ayaa toddobaadkan soo saaraysa sharci lagu dhimayo qiimaha daawooyinka dhakhtaradu soo qoraan ee nidaamka PBS-ka ka diiwaan gashan. Qiima dhimistan ayaa bilaabmi doonta bisha Janaayo ee sanadka soo socda kadib marka sharciga la ansixiyo. Barnaby Joyce oo ah xil dhibaan ka tirsan xisbiga Nationalistka ayaa maanta oo ay tahay 28-kii Julaay sheegay in uu soo bandhigi doono sharci gaar ah, waa Private Members Bill oo uu ku doonayo in la tirtiro dhammaanba yoolalka dhimista qiiqa kaarboonka ama Emission Reduction Targets-ka loo yaqaano ee hadda u deggan dowladda Australia. Premierka gobolka Victoria Jacinta Allan ayaa si adag u beenisay warbixin cusub oo sheegaysa in ay xukuumadeeda Labour-ku ay tan iyo 2016-kii ku bixisay ku dhawaad $400 million wadahadalada heshiisyada la yiraahdo Victoria's Treaty, oo ah mid la rabo in dowladda Victoria heshiis rasmi ah kula gaadho bulshada Aboriginalka ah. Dawladda Israa'iil ayaa dhawaan ku dhaqaaqday in ay joojin doonto howlgallada military muddo 10 saacadood ah maalinkiiba meelaha ka mid tahay koonfurta Gaza si loo fududeeyo gargaar bani'aadminimo oo halkaa la geeyo. Joojintan ayaa qayb ka ah qorshe ah in dadka loo soo rido raashin looga soo tuurayo diyaarad, iyadoo oo uu sii kordhay walaaca laga qabo gaajada deegaanada ka jirta, isla markaana ay Israa'iil la kulmayso mawjado dhaleecayna oo caalami ah. Guddoomiyaha European Commissionka Ursula von der Leyen ayaa sheegtay in heshiiska cashuuraha ee dhexmaray iyaga iyo Mareykanku uu soo afjaray hubaal la'aanta qaadatay muddo bila ah oo ka jirtay dhinaca macaamiisha iyo warshadaha. Wadamada Thailand iyo Cambodiana waxa ay ku heshiiyeen in ay wada hadal ku yeeshaan wadanka Malaysia gelinka dambe ee maanta oo Isniin ah, si ay uga wada xaajoodaan joojinta dagaaladii ugu dambeeyay. Ugu yaraan 33 askari iyo dad shacaab ah ayaa ku dhintay, kumanaan kale oo ka kal oo u kala dhashay Thailand iyo Cambodiana way ku barakaceen tan iyo intii uu dagaalka u dhexeeyay labada dal qarxay 24-kii Julaay. Warkii maantona intaas ku dhan yahay. Fadlan nagala soco mar kasta, habeen kasta, maalin kasta iyo meel kasta podcast-ka, website-ka iyo Facebook-yaga oo adreskoodu yahay SBS Somali.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.